Disitulikiti y'Lyantonde ekuzizza olunaku lw'abakyala n'obubaka obubakubiriza okukola ennyo n'okulambika abaana ab'obuwala basobole okukulanga balimu ensa babeere bamaama balungi ab'ebiseera by'eggwanga lino. Newankubadde ng'olunaku luno bulijjo lukuzibwa buli ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu buli mwaka mu nsi yonna, wabulayo disitulikiti y'Lyantonde erukuzizza ku Sarama Sherwood Foundation mu Town Council y'Lyantonde kumulamu okugamba nti okwongeza ensimbi okusobola okwongeza obwenkanya eri abakyala mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Omugenyi omukulu akulira abakyala mu ggwanga Hajjati Hadija Kibowa owa Women Council of Uganda era asoomoozezza abakyala abatafuddeeyo kubuulirira baana baabwe ab'obuwala ne bafundikira nga bafunye ebizibu so nga abadde basobola okubibataasa.
Tusobola kuguna omulembe nga tumaze okuselebratinga achievement be baana baffe okufuna embuto. Abaana baffe okudroppinga out of school kituleetedde obuki obuzibu. Abaana baffe okulwala tunuulira statistics abaana babeera batya nga balina HIV n'embuto, abaana basukka 20,000. Tugenda kufuna abakulembeze b'enkya, kiki kye tutegeeza ffe abakulembeze b'abakyala ekyatuteekesaawo kubeera nga tulwanako tusengeko tutaaseeko ku mbeera.
Asabye abakyala okunyweza enkolagana n'okukolera awamu ng'eri mu kukubo erigenda okubayamba okwenyulula mu bwavu obufumbekedde mu ggwanga ensangi zino.
Kutuka kuhuli muluka ate nawo wa district yobowe kongololo lizo kutasobola kutuka kuhuli chi wabla mkololo jegeri oruga yambako kuveri wakulu president Museveni yona ya mikola ya alieri na jewalo ku district na wako governor obuchi.
Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze b'abakyala mu disitulikiti y'Lyantonde okuva mu biti eby'enjawulo era ng'akulira ebitongole by'enjigiriza ku lw'abaana abaliko obulemu Lukiya Naluwuge. Asabye abazadde okukuliza abaana mu mpisa nga babategeka ku bye balina okubayigiriza omuli emirimu wakati okusobola okulaba nga bakula nabo era basobole okwekolera kibayambe.
Ng'akyayiga kintu kimu naye mugezeeko mukimuyigirize mulabe ng'akiyiga asobole okyekolera watali muntu mulala. Bw'amala okuyiga ebyo ebyokwekolera yeetwala mu ttooyi yeeyambaza asobole okwala obuliri bwe asobole okutuula wansi naye n'akwata ekisiimuulo bakozeseza kigere n'akola ki n'akisiimuulo. Mumuwe obudde okukozesa obwongo bwe kuba Katonda tatta muntu totali abaako kyamulekere mujja kuzuula ekyo ye kyeyasigaza ky'asobola okukozesa tayina mikono naye asobola okukozesa ekigerere kiwaata